with Charlie Mangas. Pumza, Pumza, the DJ the fiber.
Salama!
Ahe!
Uto Baba Kani!
Mka lenge ziba niji Warengwana siwaga Mka lenge ziba Mka lenge ziba niji Baba,
what you want
Baba,
what